kubukeka kokuthi ukubuyela endlini yenkosi kulobobusuku emva kobusuku obumangalisayo kanje njengoba busuku bayizolo bebunjalo futhi sibe nesikhathi simangalisayo lobo busuku obubili noma obuthathu obokugcina lapha esakhiweni futhi sibonga ubaba wethu yasezulwini ngakho imiphefumulo ibizalwa embusweni kaNkulunkulu futhi imibiko emihle kanje evela ezinkonzweni zokuphulukisa futhi sisanda ukuthola izwi esikhathini esedlule ukuthi intombazane ebivela ndawana thize enhla ngaphezu kwalapha edolobheni elithize ebikade inelukhemiya isifo sokushetelwa igazi ngenkathi iminyezelwe ukuthi iyaphila namhlanje kudokotela wayo ukuthi ingane iyaphila ehe futhi ba ibizoba yisithunywa senkolo liyalukhumbula udaba futhi usathane ubezama ukuyiphanga okunjalo futhi kushiwo ukuthi iphile saka ngokuvela kudokotela wayo futhi umfundisi oyimpumputhe obelapha ukuba emukele ukubona kwakhe nabanye futhi kukhona izinto ezinkulu nje inkosi ezenzayo manje izolo kusihlwa ngithathe iqembu ngalifaka egumbini lokukhuleka phakathi lapha ukuze nje ngibone ukuthi inkonzo entshe ebithenjiswe ukuthi izoba khona ethabenekele lapha ngaphambi kokuba sishaye itende awu manje ngokwazi kwami bekungekho lutho nje kuno ngokushesha nje lapho ngingene lapho umoya wenkosi ungenile futhi uqale nje ukwahlukanisa omoya futhi etshela abantu ngezikhathazo zabo nokunye nokunye kodwa ngiyamangala ngibuze labo bantu ukuthi ibikhona yini indlela enokwenzeka yabo ukuba bahlale ngizothanda nje ukubabuza uma belukhona ushintsho kubo uma beza ukuthi sebephulukisiwe noma yilupho ushintsho olubonakalayo nganoma yiphi indlela ngibabuzile kulobo busuku uma ngingababiza uma bengangena esakhiweni ngithanda ukuba baphakamise isandla sabo manje uma belapha futhi bengadingekanga ukuya ekhaya bonke bebengabantu bangaphandle kwedolobha futhi uma bengadingekanga ukuya ekhaya futhi ungene ngaphakathi kwesakhiwe futhi uyezwa ukuthi kube noshintsho olukhulu ungasiphakamisa isandla sakho labo ukuthi uma noma ubani lapha obese sakhiweni izolo busuku okhulekelwe emuva lapha njengoba ngingaziboni izandla angazi noma abantu bebengahlala yini lapho oyedwa emuva lapha kulungile oyedwa lapho awu lokho kudle kakhulu uzwa ukuthi kube noshintsho ngabe kunjalo mnumzane wena ubambe isandla sakho na awu kudle lokho si lokho kuhle kakhulu futhi siyabonga bekungekho lutho olubonakalayo ebesingalubona niyabo ngoba futhi bekukhona inenekazi egumbini ebelikhathazwa yisimo sengqondo futhi umoya ongcwele uqala ukukhuluma kulo futhi ulitshela izinto ezathatha ezazenzekile empilweni yalo lapho elicabange ukuthi kwakukhona okwakwenzekile kulo obekungenzekanga futhi ngiqagele uma umfowethu ekhona lowo okhona ukwaziyo lokho waseke uqala ukumtshela ngomuntu owaye netshebe ende nezinto lezinde owaye mkhulekele wayenzile basuka kuye wathi qhabo futhi ke ukukhombisa ukunemba nokuphelela kukamoya ngcwele wabuyela emuva futhi wathatha umuntu futhi wabatshela ukuthi bekungubani nokuthi kwenzekaphi lokho kona ke wathi ngiyakhumbula manje lokho sekube yiminyaka eminingi edlule kanjalo ukuthi ukupheleliswa kukamoya ngcwele wo unguye ngempela manje siminyene futhi nje lo mhlangano omncane lapha ngaphambi nje ukuba ngiphinde ngihambe futhi bekijabule kakhulu kulobo busuku kuhlangana njengoba ngingenile nje ngalo mdala umfowethu Rogers ovele eMilltown eIndiana nabangane esekuyiminyaka ngingababonanga umfowethu Kretje futhi ube lapha izolo kusihlwa futhi namuhla ezingxoxisaneni umoya ngcwele ubumangalisa namuhla futhi kubonakala sengathi mhlawumbe kuzoqhubeka isikhashana nje kuze kungene lelo tende phezulu ngaphansi kwenkonzo efanayo engibe nayo ngoba ezingxoxisaneni namuhla kube khona imibono emine emikhulu evelele yenzekile ezingxoxisaneni. Ngakho ke ngokusobala mhlawumbe ngizoqhubeka kuze kuthi lokho mhlawumbe ithende liyaqala noma ngabe kuyini akhethe ukuqala ukumemezela igama lakhe ngendlela yentsha. Kodwa lapho ukwenza kuzophelela nje njengeminye, kuzoba nje futhi ngethemba kuNkulunkulu ukuthi kuzoba mkhulu kuneminye, hhayi ngenxa yenkonzo yethu kodwa ngenxa yabantu abagulayo nabadingayo. Kunesidingo esinjalo ezweni namuhla. Manje sizoqonda ngo ezweni futhi kuze kuthi labo abamile bengeke badinga ke bame isikhathi eside kakhulu. Manje kuqala ngaphambi kokuba sifunde izwi lakhe asikhulume naye njengomuntu njengoba sikhothamisa amakhanda ethu.
Dear God, we come into thy holy presence now with humbled hearts and bowed heads.
Unkulunkulu othandekayo, size ebukhoneni bakho obungcwele manje nezinhliziyo ezithobile namakhanda akhotheme, futhi sicela wena ukuba usithethelele nganoma yini okungahle ukuthi siyenzile noma esiyicabangile noma esiyishilo kulolu suku obekuphambene nentando yakho. Besizocela ukuthi ubuzo sixolela ngomusa sonke.
And we have gathered tonight for no other
futhi sibothene kulobu busuku kungesikho okwenye inhloso ngaphandle kokukhonza wena nokuzwakalisa imizwa yethu nokudumisa kwenhliziyo yethu kuwe.
And we are sure, Lord, that this little congregation that's jammed in to these little walls.
Futhi siqinisekile Nkosi ukuthi le nhlangano encane yebandla eliminyene kulezi zindonga ezincane kulobu busuku alizanga lapha ukuba libonwe, abazile lapha okwenye inhloso ngaphandle kokuzwakalisa uthando lwabo kuwe.
They would not stand on the outside.
Bebengeke bame ngaphandle bazungeze amafasitela futhi bazungeze izindonga nezitho zabo zitshutshumba ukuze nje babone balapha ngoba bayakholwa ukuthi wena ukhona ukuthi ungumvuzi walabo abazokufunisisa ngenkuthalo.
We would ask pardoning for all the sins.
Sizicela ukuthethelela kwaso sonke isono sabantu namandla aphulukisayo ukuba alethwe phezu kwabagulayo nabadingayo. Futhi siyakucela ukuba ubusise izwi lakho Nkosi njengoba silifunda.
We are insufficient.
Asenele kuhumushela lezi ngakho ke kwangathi umoya ongcwele ungeza futhi ungene ngqo ezwini futhi ulitshale lijule ezinhliziyweni zabantu.
And may through this there be
futhi kwangathi ngalokhu kungaba khona isivuno esikhulu semiphefumulo nenkonzo enkulu yokuphulukisa. Siphe khona Nkosi ngokuba sicela lokhu ngokuzithoba egameni likaJesu. Amen.
For a scripture reading tonight, I wish to read out of the book of 2 Kings.
Ukufunda kombhalo kulobu busuku ngifisa ukufunda incwadi yamakhosi esibili. Siqale evesini lesishiyagalombili lendikimba yami kulobu busuku ethi ukubheka kokungabonwayo.
The first night I was preaching on the subject.
Ubusuku bokuqala bengishumayela ngendaba ethi ukumkhuphula aphume emlandweni, futhi ubusuku besibili izolo lebusuku bengishumela ngendaba yokuthi akungenjalo kwasekuqaleni.
And tonight my text is looking at the
futhi kulobu busuku indikimba yami ethi ukubheka okungabonwayo. Manje amakhosi esibili sahluko sesithupha siqale evesini lesishiyagalombili.
Then the king of Syria warred against
Nkosi yaseSiriya yayisa lokhu ilwa noIsrayeli yelulekana nezinceku zayo ngokuthi siya kumisa endaweni ekuthini thini.
And the man of God sent unto the king of Israel saying,
umuntu kaNkulunkulu wathumela enkosini yakwaIsrayeli ethi qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba amaSiriya aseyaphumula khona.
And the king
Nkosi yakwaIsrayeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuyo indawo ayishoyo wayixwayisa ngayo yazisindisa lapho kungekanye kungekabili.
Therefore, the heart of
the king of Syria was sore troubled for this thing.
And he called his servant and said unto him, "Will you not show me which of us is before the king of Israel?" And one of his servants said, "None, my lord, O king, but Elijah, the prophet, that is in you. He brought the king of Israel that thou speakest in thy bedchamber."
And he said, "Go and spy where he is.
Yathi hambani nibone lapho ehlezi khona ukuba ngithumele ngimlande." Watshelwa ukuthi bheka usedwethani.
Therefore sent he thither horses and chariots.
Wathumela khona amahashi nezinqola nempi enkulu. Bafika ebusuku bakaka umuzi nxa zonke.
And when the servant of the man of God was risen early and passed the city, both the horses and the chariots, and his servant said unto him, "Alas, my master, how shall I do?" And he answered, "Fear nothing, for thou art with us, and nothing shall happen to thee, but only thy soul."
And Elijah prayed and said, "Lord, I pray thee, open this, open his eyes that he may see." And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, horses and chariots of fire, and the Lord opened his eyes of the young man.
May the Lord add his blessing to the reading of his word. It is a strange thing that man who was made in the image and the likeness of God and was called of him to walk by faith, believing that God is,
would choose to walk by sight and still by faith.
After his makeup, his being, and all that was faced in him was fashioned in the likeness of God. And God is that great Jehovah who calls those things which were not as though they were. And man made to live with God in this manner, yet has been chosen by his own strength to walk by his own boss. He was not to tell him what to do.
That's just the nature of man. It proved to
be
us the
Garden of Eden. Yafakazelwa ukuthi injalo ensimini yaseEden lapho ayelahlekelwe khona inhlanganyelo yakhe noNkulunkulu ngokukhetha ukuhamba ngendlela yakhe uqobo angabi namuntu obusa phezu kwakhe.
But a man is made like a sheep, and a sheep cannot find its way back to God when it is lost and totally lost. That's why it was done. And man, when he chooses, as the days go on, we find man continually getting worse, choosing rather to walk by sight instead of by faith. And when he does that, you see the inward work which is done. That's the eternal work. Now, man shall not live by bread alone, said
Manje
the Lord,
umundi, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. futhi izidalwa ezingokomzimba somuntu ukuba sinakekelwe akusone sonke isizathu uNkulunkulu ambekela sona emhlabeni ngoba lokho akwenzayo ngalesi sidalwa esingumzimba kusho kuncane kakhulu ngumphefumulo wakhe okubalulekile.
It's the inward man that did not come from the earth.
Ngumuntu wangaphakathi ongavelanga emhlabeni wavela ezulwini futhi leyo ingxenye yaphakade yesidalwa esingumuntu.
But yet strange that he tries to figure his own way out.
Kodwa nokho kuyamangaza ukuthi uzama ukuthola indlela yakhe yokuphuma futhi sithola kunjalo emibhalweni ukuthi uma umuntu ekhetha ukuhamba ngendlela yakhe uqobo futhi enza ngendlela afuna ukwenza ngayo uNkulunkulu nje umyeka kanjalo.
Man must not think for himself, but he must
umuntu akafanele azicabangele yena kodwa ufanele avumele umqondo woKristu ube kuye. Azifanele sizicabangele thina, sifanele sibize noma yini ephambene nalokho akusho ngokungathi akunjalo.
No matter what our eyes claim to be,
kungakhathaleki ukuthi amehlo ethu asho ukuthi yini, asiphili ngalokho esikubonayo, siphila ngalokho esikukholwayo. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule bengilalela uhlelo emsakazweni ngize esikoleni sangesonto futhi kwakungumhlangano oyinguyazana nenjejane eLouisville. Yini eke yezinto ezibaluleke kakhulu na? Kwakungukuba intombazane ithole umfana onezinwele ezisongekile noma umfana intombazane namehlo amahle aluhlaza sibhakabhaka noma amehlo ansundu na? Ngabe lokho kuyawenza umehluko na? Kubonakala sengathi lokho bekungaba yinto enkulu kwinjejane kodwa lokho kuyona into enkulu kwedlula zonke.
The greatest thing is find your God, your maker.
Into enkulu kunazo zonke ngokuthi thola uNkulunkulu wakho, umenzi wakho, ungaxubanisi umshado, shade nomfana okholwa ngcamashinje ngawe, ngoba emva kwakho konke uNkulunkulu uyinto esemqoka kakhulu esiyizele emhlabeni ukuba siyenze ukukhonza yena.
And if you do marry or anything contrary to that,
uthi uma ushade noma yini ephambene nalokho uzokukhokhela ezinsukwini ezikuhlalele ngaphambili. Ufanele ukubule njalo ngokukholwa futhi hayi ngokubona. Olungileyo uya kuphila ngokukholwa futhi sibheka kokungabonwayo.
And we might go on for several hours.
Ukuthi singathi siqhubeka amahora amaningana sikhuluma ngosuku lesimoteni ukuthi kanjani abesilisa nabesifazane namhlanje babukeke kanjani ngokuphelele ukuthi behla ngesitaladi ukuthi bazokhetha ibandla abazofanele baye kulo ukuthi bakhulise abantwana babo kulo.
And they'll search around through the city, not trying to find the most spiritual church.
Futhi bazalicinga ngapha ngasedolobheni bengazami ukuthela ibandla elingeli kamoya kakhulu kodwa ibandla elikhulu kuna wonke abangalithola lelo elinene nezixuku ezinkulu kunezo zonke nabagqoka kahle kubedlula bonke nosaziwayo bedolopha baya kuleli bandla linjalo lapho elibizwa ngezingeli ngcono ngokwazi kwabantu.
And then in that church they
bese kuthi ke kulelo bandla bazozama ukuthola umfundisi lowo lokho abakubiza ngokuthi ongenangqondo encane ozothi ukubavumela nje baphile nganoma yipi indlela abayifisayo futhi basonte kulelo bandla.
But the spiritual man on the inside, if you give him the right away, he might lead you to a little mission somewhere.
Kepha umuntu wakomoya ngaphakathi uma umnika indlela eqondile angahle akuholele emishini encane ndadathize lapho kungekho khona abantu abaningi kodwa kukhona umoya kaNkulunkulu ophilayo ngokuba umuntu wangaphandle uzonda ngenjula mqondo nobuhlakani kodwa umuntu ongaphakathi uzonda ngezi likaNkulunkulu. Futhi manje uma besingaphenge emabhayibhelini ethu abaningi abalingiswa bombhalo bekungasithatha amahora ukudlula kukho kodwa ake sicabange nje ngencwadi yamaHeberu isahluko seshumi nanye imizuzu embalwa.
And we read here that Abraham, he was just a man, and he lived in the city of Ur in the land of the Chaldeans.
Futhi siyafunda lapho ukuthi u-Abraham wayengumuntu nje futhi wayehlala emzini wase-Uri ezweni lamakhaledi futhi umuntu ojwayelekile nje ohambo lwansuku zonke kodwa ngelinye ilanga wahlangana noNkulunkulu futhi u-Abraham waguqulwa kusukela ngalolo suku kuqhubeke. Kunendaba yokuthi wayelihambela kahle kangakanani ibandla lakhe, ibandla likayise, kodwa lapho ayehlangane noNkulunkulu kanye wayengumuntu oseguqukile. Futhi ngiyakholwa ukuthi lokho akukayeki kuba khona nokho namhlanje.
A man may be a loyal church member. He may be walking up.
Indoda ngathi ibe yilungu lebandla lethembekile. Ngathi ihambe eqondile phambi kukamakhelwane wayo nomndeni wayo, kodwa lapho ihlangana noNkulunkulu iyindoda eguqukile.
Sometime ago I remember.
Isikhathi esithile sedlule, ngiyakhumbula ngikhuluma nomuntu oyisihlakani owathi uyoke wazi kanjani ukuthi kukhona noma yini okwehlukile kunalokho noma yiphi inkolo ebingakuveza na?
I said, I read in the Bible of a living God.
Amen. I read ngathi ngafunda epepelini ngoNkulunkulu ophilayo, ngafunda ngobuhle bakhe, ngafunda ngokubekezela kwakhe namandla akhe, futhi ngiyakukholwa lokho nje njengoba nje noma ngubani engakukholwa.
But one day I met that one I read about.
Kodwa ngelinye ilanga ngahlangana nalowo engafunda ngaye khona-ke kwaba khona uguquko olungazelele futhi angiphindanga ngaba ngofanayo kusukela lapho futhi ngiyethemba ngisophinde into ethize iyenzeka lapho ukubona kuhluleka ukukuveza ukukholwa kulapho ukubamba indawo futhi kukuveze.
And we see that Abraham, he was not a young man when this happened. He was an old man.
Futhi siyabona ukuthi u-Abraham wayengeziyona insizwa ngenkathi lokhu kwenzeka, wayeyikhehla eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, nomkakhe uSarah owayengudadewabo ingxenye, futhi babekade sebeshadile eminingi iminyaka eminingi kusukela eseyintombazane cishe eneminyaka eyishumi nesikhombisa kuyakholakala.
And God told Abraham, I have chosen you and Sarah.
Futhi uNkulunkulu watshela u-Abraham, ngikukhethile wena noSarah ukuthi uzoba nomntwana. Futhi uSarah wayekade enyumba impilo yakhe yonke.
But Abraham never looked at what his eyes would see.
Kodwa u-Abraham akazange abheke kulokho amehlo akhe ayengakubona, isalukazi sishabeneyo esedlule ngeminyaka eminingi isikhathi sokuphila ukuba abe nabantwana, kodwa wabheka ngokungabonwayo futhi wabona u-Isaka ngokukholwa, wabona u-Isaka.
And he, after looking to the unseen, he called those things.
Futhi yena ngemva kokubheka ngokungabonwayo wabiza lezo zinto ezingekho ngokungathi zazikhona, wathola ukujekeza okungabonwayo.
By faith he saw it. And the Bible says that he
ngokukholwa wakubone, nebhayibheli liyasho ukuthi wakhuthazela sengathi uyambona uNkulunkulu ongabonayo naye yonke indlela.
When a man wants catches that vision of the invisible God and
uma umuntu eke wabamba lowo mbono kaNkulunkulu ongabonayo futhi azi ukuthi uhlale khona njalo, ukhole ukuthi izokuqinisa ukucabanga kwalowo muntu, uqinisa izenzo zakhe.
And in the time of distress and trouble it'll still make him look upward.
Futhi ngesikhathi sosizini enkathazo kuyoqhubeka kumenza abheke phezulu nangaphezu kwezinto ezenzeka ngakuye, ngoba ubheka kokungabonwayo nokho ngezithembiso.
Now how Abraham, not only did he see the unseen,
manje kanjani u-Abrahama hhayi ukuthi kuphela wabona okungabonwayo, futhi isizathu sokuthi wakukholwa kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wakusho, futhi uma thina sifile kuKristu siyinzalo ka-Abrahama, futhi uma umoya wawukuKristu uhlala kithi wenze into efanayo.
It takes every divine promise of God.
Uthatha zonke izithembiso zobuNkulunkulu esiseBhayibhelini lakhe futhi uzibiza ngenkathi yamanje futhi uzihlalele phezu kwalapho. Lapho uma ubheka khona ngamehlo akho futhi uyabona manje ukuthi isizwe sakithi siyazamazama futhi siqaqazela amafu ezimpi andiza yonke indawo. Sonke isizwe singaphansi kosizi nokudideka kwesikhathi. Sonke izibonakaliso ukuthi Jesu athi siyokwenzeka siyenzeka.
There would be signs in the heavens.
Yoba kona izibonakaliso ezulwini ngaphezulu nasemhlabeni ngaphansi futhi izinto ezinkulu zizobe zenzeka njengamasasandizayo nezinto eziyimfihlo zenzeka. Kodwa wayala ibandla lakhe ukuba baphakamise amakhanda abo ngalelo suku futhi babheke phezulu ngokuba uKristu ongabonayo uzobonakala maduze nje. Ngakho ke uma siyamba ngokubona kuphela besiyoba abantwana bobumnyama ngokwenele impela manje. Kodwa siyajabula kakhulu kwazi ukuthi kukhona kukhanya okukhanya enhliziyweni yalo lonke ikholwa kuze kube yilolu suku lwaphakade lapho uJesu eyofika khona.
A lesson to us to look to what Abraham did.
Manje kuyisifundo ngithi ukubheka lokho uAbraham akwenza futhi ke akusikho ukuthi wakukholwa kuphela kodwa wakulungiselela wenza amalungiselelo lomntwana ambona ngokukholwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kokuba umntwana aze yafike. Ngoba wayecabange ukuthi lowo wamtshelayo wayekwazi ukuthi nezithembiso ayemtshele zona.
He didn't consider any human nature. And the writer of the divine commentary tells us that is And today there is no need.
Futhi namuhla asikho isidingo sokuzama ngisho ukusondela kukho ngokukholwa kobuhlakani. Awusoze wakwazi ukukwenza. Uyohamba usuke ebandleni uye ebandleni futhi usuke emqeli womkhuleko uye emqeli womkhuleko futhi ungalokothi kuthole.
Got to come to the place where it is eternally settled.
Ufanele ufike endaweni lapho kuxazululwe iphakade kwaba kanye uphakade ukuthi nguNkulunkulu noma akasiyena uNkulunkulu.
Feeling sorry for the people. As I was speaking last evening, and Jesus said, I am the vine, and ye are the branches.
Ebazwela abantu njengoba bengikhuluma izolo kusihlwa futhi uJesu wathi ngingumvini futhi ninani ngamagatsha futhi umvini wathela igatsha lokuqala negatsha lokuqala kwakuyiPentecost nesibusiso sePentecost silotshwe encwadini yezenzo.
And if the first branch
futhi uma igatsha lokuqala laliyiPentecost, igatsha lesibili lizodingeka liwe iPentecost nalo. Futhi lizofanele lithele uhlobo olufanayo lwebandla nokuziphatha igatsha lokuqala elakuthela.
Did not Jesus speak of that?
Akazange yini uJesu akhulume ngalokho kuJohane ngcwele 14 lapho wathi igatsha elingathelanga isithelo liyonqunywa liyobuna na? Lapho amehlo ethu namhlanje ekhona ayonqunywa asuke emvinini.
Only the fruit bearing. The kind that bears.
Elithele zithelo kuphela uhlobo oluthele zithelo lemisebenzi kamoya ongcwele eliya kukwazi ukuqhubeka emvinini ngokuba ukuphila okusemvinini kuvezwa egatsheni.
And the life that was
futhi ukuphila kwakukuJesu kwakusebandleni lokuqala futhi abahambanga ngokubona bahamba ngokukholwa bekholwa ukuthi lokho uNkulunkulu akusho ngokuyiqiniso.
Oh, what a difference it is.
Oh, umehluko onje pho okuyiwo. Lapho abantu abazohamba ngokukholwa futhi babize noma yini abayibonayo ephambene nezwi ngokungathi yayingekho. Sidinga lelo hlobo lokukholwa ebandleni.
Moses. When he had become 40 years old, a young
Umose,
man,
lapo esebene eminyaka engamashumi amane kudala insizwa futhi mayelana nokubona uMose wayenezwe esandleni sakhe wayengufaro olandelayo waseGibhithe futhi wayenawo wonke amazwe emhlabeni esandleni sakhe ngo ukuba abe yinkosi phezu kwawo wonke umhlaba azi ngalolo suku futhi nokho walunguza ngefasitela ufaro alunguza ngalo futhi wabona lawo maheperu ufaro owaye wabuka ayengelutho kodwa isigejane sabaxovu bodaka ezansi lapho odakeni benze izitini kosaziwayo lapho bedlula babefana abantu abagqoke kahle lezo kwakuyisigejane sezigqila abangelutho kodwa ababhuquza odakeni.
But when Moses looked out the sand,
kodwa lapho uMose ebheka ngaphandle efasiteleni elifanayo wababona behlukile ngoba wabuka kokungabonwayo futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyabakhulula baphume kuleyo ndawo futhi abayise ezweni lesethembiso ngokuba wabheka kokungabonwayo. Wabona iminyaka eyayiza ngaphambili, wabona iGibhithe liphutshiswa, noko lalisesikhathini salo sokuqhakaza, wabona iGibhithe njengoba linjalo namuhla, futhi wabona u-Israyeli wonke uhlezi ngokuthokomala ezungeze u-Abrahama enkazimulweni. Futhi ngokukholwa wakhetha ukuthatha okubi ukwedlula konke inkolo eyayingamnika khona futhi ukuqhathanisa nokungcono ukwedlula konke izwe elalingamnika khona. Futhi wakhetha ukuhlushwa ukuthukwa kukaKristu futhi wakubona kuyingcebo enkulu kunakho konke iGibhithe elalingakwazi ukumnika khona ngoba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. UNkulunkulu wayekhulume noMose noMose wazi ukuthi uNkulunkulu wayengubani ngakho-ke akazange abheke phezu kokukhanya. Futhi lapha ngingathe ngisho ebandleni kulobo busuku uMose wayenakho esandleni esisodwa okungcono okwedlula konke izwe elalingamnika khona. Bekungeke kube khona okungcono, kwakuyisikhundla esiphakeme kunazo zonke, kwakungesihle ukuze dlula zonke izwe elalinaso. Futhi inkolo yamnika okubi ukwedlula konke okwakunganikezwa esigejane sezigqila emgodini wodaka. Futhi manje uma umuntu ubebheka yiliphi uhlangothi abeyoluthatha na? Mangisho lokhu ngobuqotho futhi ngaphandle kwanoma yiphi inhliziyo embi. Kodwa mangisho lokhu ukuthi nizokuqonda namuhla, ungabheki ibandla elikhulu, ungabheki ihlelo elikhulu, ungabheki abagqoke kahle, kodwa bheka kuKristu owayecebile futhi waba ngompofu ukuze ngokuhlupheka kwakhe ningahle nenziwe nicebe.
And when you're seeking a church,
futhi uma ufuna ibandla ungayi lapho kuya khona bonke osaziwayo noma ama PhD amakhulu noma ama DD, kodwa bheka phansi kubantu ababukelwa phansi. Futhi uMose ngenkathi enakho ezandleni zombili okuhle ukwedlula konke izwe elalingakunikeza kulokho ayengakubuka, futhi nokho lapho ebheka kokungabonwayo okubi ukwedlula konke ibandla elalingamnika khona, wakhetha ukuhamba ngokukholwa futhi wakhetha ukuhamba ngokungabonwayo uNkulunkulu ekubala ngokuthi kuyincebo enkulu kunakho konke ukubona kwakhe okwakungakwazi ukumkhombisa. Lapha kwakungumbuso, lapha kwakungubukhosi, lapha kwakuyisihlalo sobukhosi, lapha kwakungumqhele, lapha kwakuyinto yonke esandleni sakhe. Kodwa nokho ngokukholwa ngenkathi ethola ukuthi jeqe uKristu phandle lapho emigodini yodaka waya kubantu bakubo. Manje nazi ezinye izivunde zincane ngoMose. Manje uMose akazange nje ahlale emuva futhi athi yezwelana nalabo bantu, labo ngabantu abalungile, niyazi bengingeke ngikhulume igama elilodwa elimelene nabo. Manje yileyo ndlela eningi lesonkolo eliyenzayo namuhla lapho bezomlezo oqinile ngoNkulunkulu wangempela bayothi, oh, angina lutho lumelene nalabo bantu abakholelwa ukuphiliseni ngokaNkulunkulu, angina lutho lumelene nalabo bantu abakholelwa ezimangalisweni.
But that's not enough.
Kodwa lokho akonele. Mose akazange nje azwelane nabo futhi ahlale esihlalweni sobukhosi waphuma waba ngomunye wabo. Futhi ngiyakhumbula eminyakeni embalwa edlule ngikathi ngangile thuba elikhulu nabantu bebaptist kwase kuthi ke abantu bepresbyterian inenekazi laleli dolobha lalikhokhela indlela yami edabula esikoleni esifushane ehlelweni lepresbyterian futhi babefuna ukungingenisa njengomfundisi. Kodwa lapho ngibheka ngaphandle futhi ngibone ukuthi iqembu elalikholela ngokungaphezu kwemvelo lalihlekwa futhi libizwa ngabakhulika abangcwele, kwakulula ukuba kukhutshekwe umshumayeli webaptisti ngokuba nganginguye. Kodwa sikhundleni sokubheka kubo futhi ngithi, wo, angile lutho elimelene nabo, ngiyakukholwa lokho nami. Ngakhetha ukuba ngomunye wabo ngaphuma manje ngikomunye wababizwa ngabagingqiki abangcwele ngoba ngiyabona phakathi lapho banesibonakaliso sikaNkulunkulu ophilayo ehlala nabo futhi ngokukholwa ngiyakholwa ukuthi lezo yisikejane esizongena othithweni futhi ngingaqoka kuba nalo kunawo onke ama PhD ne DD ibandla lezwe elingaba nawo.
Sympathize with them, become one of them.
Ungazwelani nabo, yiba ngomunye wabo. Uyaphoke ngokukholwa, uhamba ngokukholwa, ngokungabonwayo. Ngibona ibandla lingena othithweni, ngibona uJesu eze lomlobokazi wakhe, ngibona isigejane esincane singanakiwe sabantu esihlekwayo nokuhlekiswa ngazo singena othithweni ngelinye ilanga. Ngiqoka ukuba nabo kunawo wonke amaqembu engiwaziyo ezweni lonke ngokuba ngokukholwa siyabona ngokungabonwayo. Impela uMose wakhetha ukuba wabona ngokukholwa lokho ababeyikho nalokho uNkulunkulu ayekuthembisile eminyakeni ngamakhulu amane. Wayezobakhulula nokho walibala eminye iminyaka ngamashumi amabili nokho uMose wamkholwa.
And the reason I am on the field today.
Kuthi sizathu sokuba ngibese etsimini namuhla kulomnyakazo ngenxa yokuthi lokho ngokukholwa ngobunye obusuku ngale eGreece Mill eIndiana cishe eminyakeni eshumi edlule ngelosi yenkosi eyayikhulume nami ngisengumntwana yakhuluma kimi ngalezi zinto futhi ngaphuma futhi ngazichuma qobo lwami.
A lot of times I won't believe in the things that
they're doing. But yet, there lays a church on the cross. Futhi ngikaqoka ukuhamba ngedwa nabantu abambalwa abakholwa kuNkulunkulu ngempela futhi bamthatha ezweni lakhe kunokuba ngibe nezigidi ezimphikayo impela imisebenzi yabo iyokwenza.
Moses endured as seeing him who is invisible.
Umose wakhuthazela sengathi uyambona ongabonayo futhi ekupheleni kohambo lempilo yakhe. Wo, ngiyathanda kusho lokhu.
Someone once said to me,
umunye wake washo kimi wathi Mnumzane Branham ucabanga ukuthi uNkulunkulu wayelungile ngenkathi evumela uMose iminyaka engamashumi amane nalabo bantu bese-ke emenqabela ukuba angene ezweni lesethembiso na. Kodwa ingxenye ekhazimulayo yendaba kaMose wayesezweni lesethembiso eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva enoJesu no-Eliya futhi wabonakala entabeni iKameli. Hayi lokho kuphela kodwa ekupheleni kwendlela ngenkathi wayeme entabeni evayizelisa evalelisa abantu bakubo futhi wayebheke ngaphesheya kweJordani futhi wayeneminyaka eyikhulu namashumi amabili kudala. Ngenkathi ukuphefumula kwakhe kokugcina kuqala ukumhlulekisa wagibela phezulu kwalelo twala elishayiwe elivele edlale futhi lalikhona futhi akazange wayenengelosi yabathwali bezidumbu abamthatha ndawo yathize futhi bamngcwaba izwe elalingazi lutho ngakho ngoba wayekhuthazele ebona ongabonwayo futhi ehoreni lokufa kwakhe ongabonwayo wayelapho. Ngiyazibuza ukuba wayebe kufaro ukuba kwakubenga leyo ndlela kuyangabazeka kakhulu kodwa wayeqinisekile lapho ethatha ukukhetha okufanele futhi ungaqiniseka ngokuthatha ukukhetha okufanele.
Joshua 40 years later,
uJoshua iminyaka engamashumi amane kamuva emva kokuba esengenezweni lesethembiso futhi engujenene wezempi omkhulu ngenkathi impi yakhe yokuqala izitsha zakhe zazibiyele ngaphakathi endaweni lapho yayingekho indlela yakhe yokuba afike kubo kodwa ngokukholwa wabheka kokungabonwayo ngoba uNkulunkulu wanikeza uMose isethembiso ngenkathi bebeseseGibhithe ngininike lonke iPalestine futhi ngokukholwa wabona izindonga zaseJerikho zidindinize phansi emhlabathini futhi wamasha wazungeza enezikhali zokuzivikela ziphelele engenakho kungabaza enhliziyweni yakhe kodwa ekholwa ukuthi uNkulunkulu wayezokwenza futhi lapho icilongo selikhalile futhi abantu bamemeza izindonga zawo futhi bawudla umuzi ngani na wambone lo ongabonwayo kumbulani ngaphambi kokuba yenze lokhu wayehamba ngenye into embama futhi wabona umuntu owayemi ngodonga inkemba yakhe ihoshiwe uJoshua wahosha inkemba yakhe futhi wahamba ukuba ahlangabezane naye futhi wathi ungowanga githi na ungowanga sesitheni na uJumuntu waphendula futhi wathi yindunda yesixuku senkosi uJoshua wazi ukuthi impi yayingeyakhe ngalonkathi futhi lapho ninabantu lapho kulobo busuku elinesono ezinhliziyweni zenu angiqondile ukuthi nihlala ngokuphinga ngiqondile ukuthi niyadakwa ngiqonde ukuthi isono ukungakholwa
and with unbelief in your heart if you just open up your heart
futhi ngokungakholwa enhliziyweni yakho uma nje uzovele uvule enhliziyo yakho futhi uvale amehlo akho futhi ubheke induna enkulu esezindaweni zonke kulobo busuku umhlaba uzolala ube isitshabe ezinyaweni zakho futhi uzozamazamisa zonke izibopho zesono esisuke kuwe izinsuku zokungabaza zizodlula wo alibusiswe igama leNkosi
I am told that a snake can catch the eye of a bird and charm
yatshela ukuthi inyoka ingabamba iso lenyoni futhi ithonye leyo nyoni ngokulumba kwayo nokugqelozela kwamehlo ayo buze ukuthi ngaleyo ndlela uma leyo nyoni izonikeza inyoka kuleka kwayo imizuzu embalwa leyo nyoni izodidizela futhi ikhubazeke ngokuphelele futhi inyoka izoyithatha inyoni
I can believe that.
Futhi ngikukholwa lokho ngenxa yokuthi ngazi ngenye inyoka udevil futhi uma eke waze wabamba izo ngokulumba kwakhe ngomculo wakho wokuzibinya wasebotheni lawo wonke amalivilive afekethisiwe umhlaba. Kumenga kakubambe ntombi noma insizwa isikhathi eside nje ngokwenele ukuthola ukuthonya kwakhe kuwe uzodidizela kodwa angeke uphule kundlele uzokubamba aze akugwinye esonweni indlela kuphela ngiyatshela ukuthi le nyoni encane ike ize ibe nethuba kungukususa amehlo ayo enyokweni futhi angeke ibheke kunoma yini enye ngoba imile icolozele
But if he'll take his eyes from the serpent.
Kodwa uma izosusa amehlo ayo enyokeni futhi ibheke phezulu futhi ibhakuzise amaphiko ayo iyondize iyothi nguye iphume kufinyeleleni kwenyoka.
And if you have ever got the charm.
Futhi uma uke waba nokuthonya kwezwe nezinto zezwe lokuthonya kokungakholwa enhliziyweni yakho lokho kukutshela ukuthi wo phila isibotheni. Nikile kande lakho kulobo busuku bese ubheka phezulu kulowo kokungabonwayo inkosi uJesu bese ubhakuzisa amaphiko akho omkhuleko uze undize uthi nguphume kufikeleleni kwakhe futhi uphume emaziphweni akhe uma ubengakhuluma nawe futhi athi ukuthi ukuphulukisa ngokankulunkulu kulungile nikile kande lakho usuke kuye ngokusheshe uma efanele akutshele ukuthi ukwahlulela obufihlekeleyo kokomoya ukufunda ingqondo nikile kande lakho usuke kuye masinyane futhi ubheke phezulu kokungabonwayo njengoba Elisha atshela uGehazi inceku yakhe eDothani ngenkathi esaqalaza kwakukhona impi yamaSiriya kwakukhona yonke into yokubasakaza phansi ngoba lo muntu kaNkulunkulu wayekwazi ukutshela inkosi yakwa-Israyeli lokho inkosi yaseSiriya eyayicabanga ngakho ekameleni layo lokulala
Let me say this tonight, my audience. That God still lives.
Let me show love. Kukulo buso kuzo chameli zami. Ukuthi uNkulunkulu usaphila. Futhi uyafana nje kulo busuku njengoba wayenjalo ngale nkathi. Usenga yazi imicabango yakho nokuthi ucabangani nje kamanje. Kodwa ke ufanele ubhekisise izithelo zikamoya ukubona uma kunguNkulunkulu womlando ovusiwe futhi impela. Futhi lapho kufika itekelele enkulu ehlale ifika njalo khona ke ngenkathi uGehazi eyilunga lebandla lesivivi nje ngenkathi wayengakubonanga lokho u-Elija ayekubonile ngoba u-Elija wayekwejwayele ukuhamba ngokukholwa futhi wayebheka ngokungabonwayo ngaso sonke isikhathi. Futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayeshilo kumahubo izingelozi zikaNkulunkulu zikaniseka kulabo ababesabayo. Lokho kwakwenele ku-Elija, kodwa uGehazi wayesanda kupro wayekukholwa nje ingxenye, wayeyilunga nje lebandla. Ngakho-ke u-Elisha washo enkosini wathi, "Nkosi uNkulunkulu, nikeza isibonakaliso lapha, vula nje lamehlo ale ndoda futhi mayibone okuyizungezile." Futhi ngenkathi uNkulunkulu evula amehlo akhe wabona amahhashi omlilo edonswa izingqola zomlilo futhi onke ayezungeze lowo mprofethi omdala. Babe lapho ngaso sonke isikhathi kodwa nje akazange ababone. Futhi kulobo busuku ngizosho into efanayo ukuthi uNkulunkulu owamangaleya isahlukeni sokuqala sencwadi yezenzo futhi lapho ephakanyiselwe phezulu nezibhakabhaka ziba ngaphansi kwezinyawo zakhe. Lo Jesu ofanayo wathi ibhekane nginani njalo ngisoze nganishiya noma ngililahle futhi imisebenzi engiyenzayo niyakuyenza njalo ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngiyatshelwa ngabashayeli bamabhanoyi abandizisa lawa lapha amabhanoyi asheshayo ngempela amajeti futhi bathi ibhanoyi likhuphukela ejubaneni elithize ukuthi liyangangazela futhi liyazamazama futhi kubonakala sengathi amabhawodi azondiza aphume kulo ukuthi amaphiko azosuka lize ledlule leso sivimba msindo.
But after they once passed that sound barrier,
emva kokuba eke edlula leso sivimba msindo bathi amabhanoyi antweza nje aphume ngokukhululeka nje lapho ledlula isivimba msindo leso isithiyo esisendleleni yebhanoyi lapho ledlula umsindo walo uqobo leseke ligijima ngokukhululeka. Wo uma ibandla lelusuku lingake likhuleke lize lidlule izithiyo zesono nesithiyo sekungakholwa bangamemeza ukunqoba kukaNkulunkulu ophilayo uma beke bedlule leso zithiyo ngokubheka lokungabonwayo nokuthethela izwe lingangazele futhi lenze lonke lifuna ukukwenza kodwa kukhona uNkulunkulu ophilayo. Futhi uma silehlekelwa kungakholwa kwethu nokungakholwa kwethu kuye futhi sedlule leyo ndawo leyo izwe elithi izinsuku zezimangaliso selwedlule kukwenza uzamazame. Wo ayikho into yokuthiwa ngumbhaphathizo kamoya ongcwele kukwenza uzibuze. Kodwa uma nje uzabheka ngokungabonwayo kuNkulunkulu owakwethembisa ngokuba isithembiso ngeselile sabantwana benu nalabo abakude bonke labo iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Uma nizobheka ezwini elibusisiwe lithi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade, phendulelana amakhanda enu ngakulokho futhi nicindezele niqhubeke nize nedlule lokho kungqangqazela, nedlule izithiyo zokungakholwa nezithiyo zesono nazo zonke izithiyo ezibonakala zinivimba. Kodwa ke nizondiza ngokukhululeke kukholweni kukaNkulunkulu, nazi ukuthi zonke izinto ziyenzeka. Kodake akukho mkhawulo bayasho kanzima ejubaneni ibhanoyi elizohamba ngalo uma kungekho mkhawulo ejubaneni ibhanoyi elizohamba ngalo akukho mikhawulo ezibusiseni uNkulunkulu azozithululela phansi phezu kwekhona elizokholwa. Umbhalo usho ukuthi yena unguye izolo lamuhla laphakade. UJesu wathi ngenkathi wayelapha emhlabeni angenzi lutho ubaba wami azangibonise kuqala.
When the woman at the well come to him, and she was a Samaritan.
Ngikathi uzifazane emthonjeni eza kuye futhi wayengowase Samaria okokuqala babakhona indoda eza kuye futhi igama layo lalinguPetro futhi wathi kulendoda igama lakho nguSimoni negama likayihlo nguJona.
How did he know that?
Wakwazi kanjani lokho na? Wakwazi kanjani lo mbazi ophansi waseNazaretha ukuthi igama laleyo ndoda kwakunguSimoni nokuthi igama likayise kwakungujona na? Ngoba wayembathiswe amandla ukuthi wayengabheka kokungabonwayo, akazange abheke kunoma yiziphi izincwadi amaletha ezibhaliwe, wabuka kokungabonwayo uNkulunkulu wasezulwini. Bokushesha bahamba futhi bathola enye indoda ngale kwentaba eyayivela emamayeleni amaningi futhi lapho isimtshelile endleleni lokho uJesu ayekwenzile akungabazeki kodwa lokho uNathaneyeli ayekunqikaza kakhulu. Kodwa lapho eke wabaza emehlweni kaJesu uJesu wathi kuye, bheka umizeli okungekho kodise kuye. Wakwenza kanjani lo muntu na? Wakungekho muntu kanye naye ukuba athi lo mfo ungumIsrayeli. Wakwenza kanjani na? Akazange akufunde kunoma eyiphi incwadi kodwa wabheka kokungabonwayo kuNkulunkulu owazi ukuphela kusukele kuqaleni. Futhi wathi Rabbi, ungaze nini na? Washo Nathaneyeli wathi ungakabizwa nguFilipu ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona. Wayenzani na? Ebheka kokungabonwayo. Ngenkathi owesifazane emthonjeni umSamariya waphuma futhi wathi ngiphuzise futhi wathi umthobo ujulile futhi awunakho ngakho ngakho wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma naye ubuzocela kimi amanzi. Futhi wayefuna ukwazi ukuthi ubani ayekhuluma naye futhi wayazi ukuthi wayengumJuda futhi yena wathi akusile isiko kini maJuda kucela thina abesifazane baze eSamaria into enjalo njengaleyo. Futhi ngakho ke ingxoxo yaqhubeka uJesu waze wabamba umoya wakhe futhi wathi hamba ulande indoda yakho bese uza lapha. Wathi angina ndoda futhi wathi kunjalo ubuna amadoda ezinhlanu naleyo ohlala nayo manje akusiyo indoda yakho.
And she said,
futhi wathi siyazi ukuthi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na? Wathi nginguye okhuluma nawe. Futhi wagijimela emzini wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akusiyo uMesiya lona na? Futhi lapho uJesu ekushiyeni izwe emva kwenkonzo yalokho ezweni jikelele elaziwayo langalelo suku wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza?
Lo, a little while and the world.
Lalelani ekuhambeni kwakhe, bhekani kusezikashana nezwe elibonakalayo, elinobuhlakani, eliphucukile, elesayensi, izwe angeke lisangibona. Leso isiprofethi impela, angeke kusize kodwa kuzoba iqiniso. UJesu Kristu wakusho.
The intellectual believer, the world won't see me no more.
Ikhole linobuhlakani izwe angeke lisangibone nokho niyongibona nina ngokuba ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni konyaka. Nibisebenzi engiyenzile nani niyakuyenza futhi neminingi kunalena niyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami. Lo Nkulunkulu omkhulu nobaba esikhuluma ngaye akusiyona into eyayikhona, uyinto ekhona.
And of his people who are called by his name.
Futhi uma abantu bakhe ababizwa ngegama lakhe bezodlula lezo zithiyo zalokho izwe elizokusho, lokho ibandla elizokusho, lokho isayensi ezokusho, futhi libheke kulokho uNkulunkulu azokusho. Ngalo mzuzu uzokwedlula lokho kunkankazela kokungakholwa futhi uhambe ukhululekile uphume kulezi sakhiwo kulobu busuku ujabule nje njengoba ungaba njalo ukhonze uNkulunkulu uzizwa ukhululekile, izono zonke sezisukile, uphulukisiwe ekuguleni kwakho. Ngani? Kuzomangalisa.
God would not be a God of
justice.
Who would reward one person out of faith and disregard another?
We can't do it. UNkulunkulu akhipha ilukhu emiyezi ifo sokushadela igazi yaleyo ntombazane ngenkathi yayilele ngaleya futhi kwesinye sezibhedlela esizedlula zonke iJohns Hopkins ebesingatholakala nezitho zayo ziwo kuyo futhi ngemva kwehora elilodwa umkhuleko wenziwa walapha lowo mntwana wamenyezelwa ukuthi uphile saka ngodokotela abafanayo uNkulunkulu angeke abe ngolungile. Maguchi Congressman Upshaw, oh, aye, kagese sihlaleni esinamasondo eminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha, ephukile emtane wakhe, ehamba njengomnumzane Roosevelt, futhi ubengayiphilisa leyo ndoda, futhi ayikhiphe kulezo sihlalo ngombono, futhi uma enye indoda ihlezi ngendlela efanayo, futhi ihlangabezane nokukholwa okufanayo, uNkulunkulu ubeyobe engalungile ukuphilisa oyedwa, futhi ayekele munye ulungile.
It's us, friends.
Ithina bangane, uma singahamba sedlule leso sivimba msindo, uma singafika endaweni lapho kungenzi mehluko ukuthi ubani okushoyo, ngoba nje uma uNkulunkulu ethe kuyiqiniso, ntweza uqhubeke. Bengihlale ngicabanga leyo nkondlo encane encwadini ihambe esikole lapho ngisengumfanyana phezulu lapha emgwaqeni abaningi benu abesilisa nabesifazane abanguntanga wami bayayikhumbula. Ntweza uqhubeke, ntweza uqhubeke futhi uqhubeke. Ngenkathi uChristopher Columbus enikezwa imikhumbi yindlovukazi yaseSpain futhi waye ngoba enhlizweni yakhe wabona umbono wokuthi umhlaba wawuyindilinga futhi wayenentela enzima ukuthi wayengekufakazela wayengenalutho lokukwenza ngakho kodwa wayeyindoda yombono wakukholwa. Futhi lapho esenikezwe umkhumbi isikejane seziboshwa amagwala okwakungamalunga ebandla lakhe, isikejane sabadonsela emuva, isikejane esasithumazekile futhi sazama ukumdumaza. Isikhashanyana nje side futhi sizokwehlela ezweni, inyoka izovuka phansi olwandle futhi isonge yonke lemikhumbi emincane futhi iyidonsele phansi. Manje uthi isikhibengu saselwandle esinesibindi sithi uzothini na? Wathi ngeza uqhubeke, ngeza uqhubeke, ngeza uqhubeke futhi uqhubeke. UNkulunkulu siphe amadoda ebandleni anjalo. Angikhathali ukuthi izwe lesayenze lithini. Angikhathali ukuthi izwe lehlele lithini. Ngithatha uNkulunkulu ezweni lakhe futhi ngiqhubeke ngintweze. Uqhubeke untweze uze wedlule isithiyo. Sasivamisile ebandleni lidala lapha, sasivamise ukucula leli culo elincane kanje. Ngeqe umuqo othwanisayo, ngishiye umhlaba ngemuva. Uma kwake kwaba khona isikhathi lapho ibandla lidinga ukweqa lowo muqo owehlukanisa wena phakathi kokukholwa nokungakholwa, ngokubona futhi ubheke kokungabonwayo ngokukholwa kumanje. Yilapho ushiya khona yonke into ngemuva kwakho, wonke umnyako, konke ukukhathazeka, yonke into ethi angeke ube ngumKristu. Sengibheme isikhathi eside kakhulu, ngiphuze isikhathi eside kakhulu mfowethu Branham, ngihlale ngokuphinga. Angikhathali ukuthi uthini nokuthi wenzeni, nakuba izono zakho zibomvu.
You once passed that line of barrier.
Ugila kanye lewo muqa wezithiyo zikadevil ezama ukukuhlupa ethi angeke kwenze, angeke kwenze, uthi ngingakwenza ngokuba uJesu wathi othandayo mageze futhi aphuze amanzi omthombo okuphila ngesihle. Kushiye ngemuva. Lapho nina abantu abakhulayo nitshale emgqeni omkhuleko ngemva komuqa womkhuleko futhi nikhulekelwe, futhi nikhulekelwe kade nikodokotela nenze yonke into futhi namanje ukufaka uhlezi emnyango wenu. Uma ufike endaweni lapho uthi khona angena indaba ukuthi uDokotela uthi angena indaba ukuthi izwe lesayenze lithi uJesu Kristu wenze isithembiso kimi yedlula leso sithiyo sokungangqazela emphefumulweni wakho ukuthi ukhululekile ayikho neyode into ukuba ikuzambazamise uzontweza ungene ekuphulukisweni kwakho ngokuqinisekile njengoba ngimi kuleli pulpiti awusoze waphenduka ukuba ubheke ngaleyo ndlela hlobo uzobe ubheka ngalendlela ukhululeke kakhulu kulezo zinto uthi izinsuku zezimangaliso selekhule ayikho into okuthiwa kuphulukisa ngokaNkulunkulu angeke usinde udaba lwakho lubi kakhulu kubeka into eze phezulu ngaphezu kwakho khwele izinto ngeni ngaleya kuze ukuthi konke sekukhululekile yonke intambo naso sonke isibopho zinqunyiwe konke ukungangazela kushiywe ngemuva futhi ukhululekile futhi ukhululekile impela uJesu Kristu ndedana kaNkulunkulu umisile ebandleni ngenxa yenu bantu ngezinto ezinjengalezi uqala umisile abapostoli bese ke emva kwalokho wathumela abaprofeti kwase ke kuba abafundisi abelusi nabavangeli kuqinisa lelizwi ukufakazisa ukuthi ungumfundisi othize omkhulu angiqondile ukuthi ufanele abe ne-PhD angahle azi kancane ngebhayibheli kunomntwana osesebusheni bakhe uJesu wayazi kuningi ngemibhalo eneminyaka eyishumi nambili kudala kunoma bonke abafarisi babazi noma izazi ezindala ezifundile ngakho-ke niyabo akuthathi umqondo enobuhlakani kuthatha inhliziyo ezinikele entendweni kaNkulunkulu uma uJesu Kristu ndedana kaNkulunkulu yethembisa leli bhayibheli ukuthi uyosindisa kuze kube sekugcineni uma ethembisa izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe futhi uma lo Jesu ofanayo bengeze kulo busuku futhi asithathe singenise kulawuleni kwakhe futhi besingazihlela qobo lwethu ekungacabangini ukuthi kuzokwenziwa kanjani kodwa ukubheka kokungabonwayo kuNkulunkulu owakwethembisa into efanayo engayenza kosifazane emthonjeni ngingayenza ngawe sibonakalise esifanayo engasikhombisa ezweni kubo bobabili umJuda nomSamariya ngizobuye ngikhombise ezinsukwini zabezizwe uma akwenza kubo futhi wazifakazela ukuthi ungumesiya kanjalo futhi ubeyokwenza noma yini enye futhi asivumele singene ngobuhlakani nokungeke kube naqiniso ubengeke abe nguNkulunkulu olungile uzofanele akhombise isibonakaliso esifanayo uma ubengafika kulobo busuku futhi angangazele adabule kulesi sakhiwo futhi azibonakalise qobo lwakhe ukuthi uyaphila ngokwenza izibonakaliso ezifanayo bekufanele kwenze yonke inhliziyo yesolincibilike phakathi kwaso nokufanele kwenze wonke umuntu ogulayo asukume ame ngezinyawo zakhe futhi amnike udumo futhi edlulise wonke umugqa wokungangazela futhi aqhubeke angene kuleyo migudu lapho uNkulunkulu angakuphulukisa khona futhi akwenze uphile cabanga ngalezo zinto ngenkathi sisakhuleka
merciful and eternal God
uNkulunkulu nesiyawu lophakade owayenguNkulunkulu ngaphambi kokuba kube ne-atomu emoyeni futhi uyoba nguNkulunkulu lapho kungekho elinye i-atomu wena owabumba umhlaba futhi wawulinganisa ngezandla zakho futhi wawuthululela wangena emkhathini futhi wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya amazwi akho angeke ehluleke futhi angeke ehluleke kulobo busuku ngokuba wena wenze isithembiso lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lelo zwi liqiniso Nkosi uNkulunkulu siyazi ukuthi ukuphulukisa kube yinto eyathengwa eCalvary njengoba nje insindiso yayinjalo futhi sifanele sibheke bese siphila futhi sikholwe futhi sedlule izithiyo ukufakazisa kuwo ukuthi siqotho uNkulunkulu somandla siphe kulobu busuku ukuthi abantu bakholwe futhi basindiswe ezonweni zabo nasekuguleni kwabo futhi ngizocela ukuthi wena uzokwenza lokhu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu futhi sisakhothamisa amakhanda ethu ngiyazibuza nje kulobu busuku bangaki abangaphakathi nangaphandle abangathanda ukwenza lokhu kuvuma kuNkulunkulu Nkosi, kade ngiyilungele bandla sikele sithe noma mhlawumbe angibanga njalo kodwa empeleni kuningi kakhulu okwezwe okungangazelayo kimi nginolaka ngine oh into ethize ngeke nje ingivumele ngifike endaweni lapho engingakholwa khona njengoba bekufanele ngikholwe.
Will you take that from me tonight?
Ungabususa lokho kimi kulo busuku nkosina futhi mangidlule isithiyo sesono sokungakholwa ningaziphakamisela izandla zenu kuye na uNkulunkulu nibusise lokho kuhle wo izandla eziningi inqa zonke.
Lord, you see their hands and made the holy.
Nkosi yazibona izandla zabo futhi kwangathi umoya ongwele obatshelile manje ukuba baphakamise izandla zabo kwangathi angeza futhi abakhulule ekungangazeleni kwezwe baze bakwazi ukuya ngale kokukhubazeka okuthonyayo kwenyoka ukuthi ukuluma kwenyoka kwesono amalumbo alelizwe lesimoteni awasoza phinde abayenge.
May they raise their eyes to Christ just now.
Kwangathi bangaphakamisela amehlo abo kuKristu khona manje futhi bamemukele njengomsindisi wabo futhi sizokudumisa wena egameni likaJesu siyakhuleka.
And now before we call for the sick and the afflicted.
Futhi manje ngaphambi kokuba sibize abagulayo nabahluphekileyo ngabe bakhona lapha kulobu busuku abagulayo abahluphekile nganoma yiphi indlela abe bengathi wo uNkulunkulu mangidlule umugqa oyisithiyo nami nginike ukukholwa kuba nje ngiqhubeke ngidlule yonke imicabango kaDevil ethi angeke uphumelele angeke ukuthole ungaziphakamisa izandla zakho futhi uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi uNkulunkulu akubusise yena uyazibona zonke izandla zenu zisendaweni yonke sakhiweni.
Now Father grant that something will take place.
Manje baba yipha ukuthi into ethize izokwenzeka kulobu busuku ezobangela laba bantu ukuthi babone ukuthi leli iqiniso izilo kaNkuluNkulu nokuthi uzosigcina isithembiso sakho kubo ngendlela efanayo nje njengoba wenza kuAbraham noma uMose nanoma kubani. Kanjani ke kathi utshele uPetro hamba uze kimi phezu kwamanzi futhi akazange ashale phansi ukubona ukuthi lobonuni lwebhuloho elalinga phansi kwamanzi akaze ngisho akubheke lokho wabheka kuJesu kodwa lapho ebuka ngamehlo akhe phezu kwamagagasi ubeyocwila. Nkulunkulu siyakhuleka kulobu busuku ukuthi labo abaphumayo kulobu busuku bazokwedlula leso sithiyo samagagasi futhi bazohamba baqhubeke ngoba baye kuJesu ngokuyaleza kwakhe ukuthi kuziwe.
Hear us, Lord.
Sizwe Nkosi futhi manje nikeze inceku yakho ukuhlakanipha okwazi okumele ikwenze ngaleli hora okuzoletha izibusiso insindiso yokuphulukisa kokubili ngokomzimba nangokomoya egameni lenkosi uJesu amen. Ngiyakubonga manje kinina eniphakamise izandla zenu ngizonibuza ukuthize ngizoshintsha inkonzo kancanyana nje kulobu busuku izolo busuku sibangenise egumbini kulobu busuku sizozama ukubamisa umugqa bese silethe isikejane emsamo. Kona-ke masinyane emva kokuba inkonzo isiphelile lapho umelusi ethatha inkonzo ngizocela nina eniphakamise izandla abantu abangamashumi amabili noma amashumi amathathu ngifuna nize futhi niguqe kuleli altare uma ngempela ubukuqondile ngenkathi uphakamise isandla sakho. Ngiyabonga uNkulunkulu uzokwenza uma ubukuqondile ngempela futhi uzovele ukhulume futhi uthi Nkosi susa konke ukungangazela kokungakholwa kusuke kimi yena uzokwenza. Yebo angeke ugijime ngokukhululeka angeke ukwenze ezweni lesayensi ngebhanoyi angeke ukwenze ezweni lokomoya ngomoya inqobo nje uma imicabango yakho yomuntu nemicabango yobuhlakani engikhuluma ngayo isakubambile ngani lamabandla awakukholwa lokho leli bandla alikucabangi lokho uJesu kwakunguye wakusho nebandla elikutshela ukuthi akulungile yisiprofeti samanga angikusho lokho kuba ngidelele kodwa ngisho lokho kuba ngibe qotho ngoba ngizofanele ngime nani kwahlulelweni labo bafundisi abafundisa lezo zinto banephutha. Manje ake ukunikhombisa nje lokho uJesu akusho khona ke sizobona into enkulu uma ingenziwa ngicakele kunamakhulu amabili abantu lapha abazokhulekelwa.
I want to ask you something upon this message now of looking at the
ngifuna ukunibuza ukuthize phezu kwalo mlayezo manje wokuthi ukubheka kokungabonwayo uma lowo ongabonwayo ezozimemezela qobo lwakhe engobonakalayo khona ke bekuzofanele kwenza umphefumulo wenu wedlule sonke izithiyo uma lowo ongabonwayo ezozenza yena uqobo abonakale lapha kini ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza. Manje khumbula kuthina singabezizwe manje ngenkathi esemhlabeni wakungekho umuntu owayemfuna ngaphandle kwamaJuda namaSamaria. Thina abezizwe iAnglo-Saxon sasingabahedeni sasikhonze izithombe obaba bethu.
But the Jews were looking for him.
Kodwa amaJuda ayembhekile namaSamariya ayembhekile futhi uyafika futhi wafakazisa ukuthi wayeyilowo ababemfuna futhi abamkholwanga. Kodwa kwakukhona abanye abakhethiweyo ababemazi futhi bamqonda bobabili umJuda nomSamariya. Manje kuzoba okufanayo nangowezizwe. Manje indlela azenza ngayo yena uqobo kumJuda nowezizwe ukuthi waye. What are you going to do? Manje bekusana ukuthi wazimemezela kanjani kubantu abangamaJuda ngokutshela uPetro ukuthi wayengubani, ngokutshela uNathaneyeli ukuthi wayengubani, nokuthi wayenzeni ngaphambi kokuba afike. Yileyo ndlela basebethi wena uNathaneyeli wathi lapho ezwa lokho wathi wena unguKristu inkosi yakwaIsrayeli. Kodwa iJuda elingakholwayo lathi ibandla lezwe lathi ungokhonza imimoya yabangasekho ungudeveli uBelzebule. UJesu wathi nisho lokho ngokumelene nami niyothethelela khona ngoba babengamaJuda. Kodwa kungenjalo ezinsukwini zokugcina lapho umoya ongcwele efika phezu kwabezizwe izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe noma izweni elizayo. Lapho umoya ongcwele efika kuzokwenza into efanayo ayenzayo ngokuba umoya ongcwele uyofakaza ngaye. Ngakho ke sizifaka esimweni esinzima.
Now, do you believe that that God is still the living God?
Manje uyakholwa ukuthi lowo uNkulunkulu usengunkulunkulu ophilayo na? Uyakholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina zesimiselo sesikhathi sabezizwe na? Futhi amabandla abheke yena ukuba afike na? Futhi niyakholwa ukuthi ubalungiselela ukufika kwakhe na? Amathunzi okufika kwakhe aphonswa emhlabeni, inkathazo usiza ukuthi deka kwesikhathi. Futhi sithunzi sokufika kwakhe sibekwe phezu kwemandla lakhe. Futhi lezi zinto esizenzayo egameni lakhe ziyithunzi nje lalokho azokwenza uma efika. Uma sibona umntwana lele lapho ebulawa yilukemiya isifo sokushetela igazi eqondiswa ebuyiselwa empilweni emizuzwini emihlanu, lezo yisithunzi salapho efika. Uthuli olusemhlabeni luyovuka ebuhleni lobusha futhi. Lokhu kuyisithunzi nje kodwa sokwenza wazi ukuthi uyeza. Asiqashule futhi sibeke eceleni sonke isibopho manje. Futhi uma ezofika kulobu busuku futhi ezokwenza izinto ezifanayo azenze kwesifazane saMaria nakumJuda, nina bezizwe nizomkholwa yini? Futhi nithathele imiphefumulo yenu na? Nizokwenza na? Phakamiselani izandla zenu kuye nithi ngizokwenza. Manje asiqondi uma sithi ukuphulukisa, uma sithi insindiso, angeke umuntu ongakusindisa. Ngikatshela ukuthi wenzani, angeke akusindise, angeke akubhaphathize ngokwenele emanzini, angeke enze lutho ukuba akusindise. UKristu uyakusindisa. kodwa wenze indlela yakho ukuze usindiswe. Angashumayele izwi, angabhaphathiza ngamanzi, kodwa uKristu ubhaphathiza ngomoya ongcwele. Ilokhu uJohana kusho, ngibhaphathiza ngamanzi, kodwa lowo ozayo emva kwami ubhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. UJesu akakhombisa izibonakaliso zakhe yena elapha eshumayela izwi lakhe ngomfundisi, futhi ehle futhi aqinisekise lelo zwi ngaye lapha, kodwa ukukholwa kwakho ophulukiswe ngakho, niyabo? Manje asihloniphe ngokuzithoba njengoba singakwazi, futhi ngiyacela manje, ngiyacela, angisho ukuthi yena uzokwenza, kodwa sizobiza umuqa omncane lapha womkhuleko phezulu lapha, futhi kukhona iqembu phakathi lapha, ngiyacabanga uma ngingaphosisi bangitshele ukuthi bebekhiphe amakhadi ayikhulu, lokho kusho ukuthi kukhona abantu abayikhulu abahlezi lapha abazokhulekelwa. Sizobathola wonke umuntu uma nje ungadikibalanga nje futhi wabaleka, sizonithola nonke, niyabo? Ngeke sibathole bonke ngesikhathi esisodwa, kanjalo ngeke sikwazi ukubamisa ngesikhathi esisodwa, kodwa singabamisa bange babo ngesikhathi mhlawumbe abane, abahlanu, noma abayisithupha, noma yini esingayithola emsamo ngapha noma phansi naphezulu odlakothini lapho esingabamisa khona, ngoba asinayo indawo. Kodwa uma uNkulunkulu ezobenzela njengoba enza ukuzifakazisa ukuthi ulapha, bona-ke besifanele sibhekeke kokungabonwayo bese sikholwa. Nonke nina abantu abagulayo niphakamise izandla zenu uma uJesu ezofika futhi enze into efanayo ayenze ngenkathi wayelapha emhlabeni ngemizimba yabantu.
I was astonished the other day.
Ngamangala ngelikilanga lapho ngibone omunye wabafundisi abakhulu kulabo bonke. Ngacabanga emhlabeni kuyindoda enkulu. Ningalizwa kabi, uBilly Graham inkosi emsebenzisayo, indoda enkulu. Kodwa kwakuyisiqephu ephepheni ukuthi abanye umuntu othile ndawana thize wayembhalele futhi wayefuna ukwazi kuthiwani ngoziqhuzi ntathu na. Kwakukhona empeleni onkulunkulu abathathu noma nje kwakunonkulunkulu oyedwa na? Uthi uBilly Graham wamphendula futhi wathi akukambulwa okwamanje, sinalo leli phepha.
Oh brother,
oh mfowethu, ungalokho uthi ukholwa ukuthi kunonkulunkulu abathathu, munye kuphela unkulunkulu, kunezikhundla ezintathu zalowo unkulunkulu oyedwa, ububaba, ubudodana, nomoya ongcwele. Unkulunkulu wehla ivele ezulwini, wahlala entabeni ensikeni yomlilo, wehla wenziwa inyama futhi waka phakathi kwethu ebudedaneni kusukela ebubabeni, futhi manje uhlala ebandleni lakhe njengomoya ongcwele. Unkulunkulu ofanayo, hayi onkulunkulu abathathu, unkulunkulu ofanayo, niyabo? Unkulunkulu ofanayo. Manje bukani, ngenkathi wayelapha emhlabeni, lalelisisa manje, ngenkathi wayelapha emhlabeni, washo lokhu, kusesikashane izwe, angeke lingibone, nokho nina niyakungibona, ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Bangakwaziyo ukuthi umbhalo usho lokho na? Awu, lokho ayeyikho ngenkathi elapha emhlabeni, kodwa-ke kufanele ukuthi wabuyele emuva ukuyokwenza okufanayo, futhi kusesikashana, futhi ngizoba nani, ngibe kini, imisebenzi engiyenzayo, nani niyokuyenza, niyabo? Lokho kumenza fani, nelo kathi elifanayo, liqhubeka nje, liphumela ngaphandle komvini, niyabo, niyabo? Elinye ikatsha lapha, omunye unyaka webandla lapha, elinye lapha, amakatsha asuka emvinini. Manje mkapheleni katsheni lapho, ngenkathi wayelapha emhlabeni wathi uvela kuNkulunkulu okwakuyinsika yomlilo, futhi wathi ubuyela kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe, ukumbelwa nokuvuka. UPawulu wayesendleleni yakhe ehlela eDamaseko, futhi into ethize yamshaya yamlatha phansi. Niyakukhumbula lokho na? Izenzo isahluko sesishiyagalombili, ngiyakholwa. Futhi ngenkathi ebheka phezulu lensika yomlilo eyayisehlane, uJesu Kristu wayesibuyele emuva ensikeni yokukhanya eyamvala amehlo akhe ngci. Ngabe kunjalo na? Khona-ke wayesebuyele kuNkulunkulu. Futhi Paul wathi, Sawuli, Sawuli, ngihluphelani na? Wathi, ngubani wena Nkosi na? Wathi, nginguJesu wayensika yomlilo.
I say this to the tabernacle, not sacrilege.
Ngisho lokho tabernakele, hayi ngokuthi ukungcwele. Kodwa niyazi yini ukuthi lowo ofanayo, lowo moyo ofanayo unathi manje na sinesithombe sakhe zilenga lapha ngezwe lesayense nezibonakaliso azenze emuva lapho ukubisa ukuthi usahlele ebandleni lakhe. Hayi olunye ohlobo lwesibonakaliso, kodwa isibonakaliso esifanayo. Kuseyisikhashana neze ngeke lesengibona ukuhlakanipha, kepha nina enidlule isivimba msindo ukukholwa yizwi nizongibona. Ngethemba ukuthi nikho nina kulobu busuku. Asikhuleke Nkosi. Manje inkonzo yonke kuzofanele kube nguwe emva kwamazwi anjengalawa ukuqinisekisa ukuthi ukhulume iqiniso. Ngiyakhuleka ukuthi uzosipha lezi zibusiso ngegama likaJesu Kristu. Amen. Manje bangaki nina inamakhadi omkhuleko phakathi lapha, angeke siniphakamise kangikanye, kodwa uma nje ningeke nidikibale kulobu busuku, kusase busuku ngesonto nangesonto ebusuku kanjalo njalo sizonithola. Kodwa manje asiqale kulobu busuku futhi siqale ukukhuphula abambalwa nje, futhi labo abanamakhadi abangakwazi ukuhamba ngizonibiza ngamunye futhi nginibeke lapha. Uma ungakwazi ukuhamba, uma ngibiza inombolo yakho, kodwa-ke phakamisa isandla sakho, bese kuthi-ke abanye babangenisi lapha bazoza futhi bakuqukule.
All right. Prayer card number one, who has it? Raise up your hand if you have prayer card.
Kulungile, ikhadi lomkhuleko lokuqala ubana nalo na, phakamisa isandla sakho. Uma unekhadi lomkhuleko lokuqala, phakamisa isandla sakho. Impela omunye mhlawumbe akakwazi, awu mhlawumbe benginephutha. Uphi uBhili mhlawumbe bekuini? Yebo, kulungile. Uma ukwazi ukuhamba mnumzane, woza khona ngapha. Ikhadi lomkhuleko lesibili, uma ungaphakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho, kulungile. Lesithathu, khona lapha, ungeza khona lapha. Uma ungakwazi manje, uma ungeke ukwazi, kubeka nje uvayizelisa izandla zakho futhi abanye babo bazoza bakuqukule. Lesithathu,
number 4.
Elesine, ubani lolohlamvu na? Jay, kulungile. Elesine, ungasiphakamisa isandla sakho, ininikazi lingemuva selivele limi ngezinyawo. Elesihlanu, manje lapho uBhili ehlela ezansi ukuzonikezela ngamakhadi omkhuleko, noma uLiye noma uJini, umfowethu wothi kumbe noma ubani owakhiphayo, benyukela lapha phambi kwenu bese bexubanisa lawo makhadi ndawonye, bese nje bekunikeza noma yiliphi ikhadi lomkhuleko olifunayo. Niyabo, lokho kukuwe, vele uthole ikhadi lakho. Ungahle uhlezi ngakuwe, angahle abe nelokuqala olandelayo, angahle abe neleshumi nanhlanu emuva ngapha, abe nelesibili axutshiwe nje.
All right, prayer card number 3, who has it?
Kulungile, ikhadi lomkhuleko lesithathu ubani onalo na? Ngapha na, kulungile. Elesine,
number 5.
Elesihlanu, eyesihlanu, elesithupha, emuva le ngemuva, kulungile. Uma uthanda emuva lapho nje, dedelani lelo nenekazi ledlule. Elesikhombisa, ungasiphakamisa isandla sakho. Elakho ngelesikhombisa dadewethu na, kulungile. Elesishiyagalombili, ungasiphakamisa isandla sakho. Uma ungakwazi inenekazi khona lapha, elesishiyagalombili, kulungile dadewethu, thatha indawo yakho. Elesishiyagalolunye lelinenekazi lapha, kulungile dadewethu. Eleshumi, kulungile. Eleshumi, asikhawuke kulokho ngoba siyaminyana lapho kancanyana. Uma nje bezohlehla kancanyana nje, ngiyacela awu sizothola eleshumi. Manje ngiyacabanga uneleshumi unalo dadewethu na? Uma ungakwazi ukuhamba uqhubeke, labo banumzana abahleliphekile khona lapho bazokufaka emqeni. Manje kulungile, bangaki na? Elesishiya galolunye alikho. Oh, lapho akakwazi, noma uma engakwazi kuhamba ngeke nje ahlale lapho, futhi umlethe uma inombolo yakhe isibizo. Kulungile, lapho nje inombolo yakho. Uma ungakwazi ukuma isikhathi eside kakhulu dadewethu, linda nje inombolo yakho izibizwe, khona-ke usungeza. Lokho kulungile, kulungile. Nje hlala phansi, lokho kulungile. Manje uma engakwazi ukuhamba, awu uma inombolo yakhe isibizwa, abanye babo bazomqukula eze lapha noma ngabe yini enye. Lokho kulungile, kulungile. Inombolo, iziphi ezinye izinombolo ebezisishodela na? Ilokho kuphela, kulungile. Manje sinabangaki na? Ngabe lokho kuphela komuntu kakhona lapho na?
Well, all right. Now, I want to know that you all in this line.
Hawu kulungile manje ngifuna ukwazi ukuthi nonke kulomuga enimi emqeni lapha manje ngifuna ukulibuza lombuzo niyakhola ngesizotho ukuthi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu na futhi niyakhola ukuthi uvukile kwabafileyo na futhi akafile manje kodwa uyaphila niyakhola ukuthi angenza futhi enze okufanayo akwenze ngekathi elapha emhlabeni na futhi niyakhola ukuthi uthumele umoya wakhe ebandleni lakhe ukuqhuba umsebenzi wakhe na bangakekini abayizihambi kimi phakamisani isandla senu anginazi kulungile angikwazi kulungile kulungile bekuyiso sonke isandla na zonke izandla besiphezulu ukuthi bebengangazi na kulungile yisihambi kulabo bantu angikazi ngibabone bangake sakweli oyizihambi kimi ukuthi anginazi qabo anidingekile ukuba nibe phezulu lapha noma kuphi nje awu ngiyabona ngaphezulu kwengxenye yebandla izihambi
all right if I be then a stranger to you
kulungile uma ke ngiyisihambi kini ngifuna ukulibuza phandle lapho ezithamelini uma uJesu ubephila namuhla futhi nibone uma lona kungumbhalo ngesike sikathi kwakukhona owesifazane wayenento enkulu engalungile ngaye ukopha wayesenakho cishe iminyaka eyishumi nambili ngiyakholwa noma ngaphezulu futhi wayechithe yonke imali yakhe kodokotela nanga amantombazane ababili ahlezi lapha ezihlaleni ezinamasondo niyakholwa amantombazane ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo na nibheke kuye kulobu busuku okwempilo na ninalo yini ninalo ikhadi lomkhuleko na kulungile anikabizwa kwamanje lokho kulungile thembekani nje kulungile ningangabazi kholwani nje manje uma ikhadi lakho lingabizwanga kulobu busuku vele ubuye nokho kusasa ebusuku niyabo gcina nje akule ndaba qhubeka nje uze niyabo uzofika lapha futhi akudingekile ukuba ube nekhadi lakho kholwa nje buka ukuthi kwenzekani futhi kinina phandle lapho ezethamelini ungenalo ikhadi lomkhuleko bangaki abantu phakathi lapha abangenalo ikhadi lomkhuleko na phakamisani izandla zenu bukani laphaya manje wena ongenalo ikhadi lomkhuleko uma laba bantu lapha ngizobasekela empalweni yonke into okufanele siyenze ifanele ibe ngokombhalo kusukela kuGenesis kuye eSamuelini ifanele ibe ngokuNkulunkulu njengoba ngikhulume izolo ebusuku kufanele kube njalo kwasekuqaleni niyabo manje uma ungenawo umkhuleko laba lapha abanekhadi lomkhuleko ngizobabuza imibhalo lokho njengoba kuhlosiwe ebhayibhelini bobabili abesilisa nabesifazane futhi ngini phandle lapho ongenakho lokhu ikhadi lomkhuleko ukuthi angeke nibe semqeni kulobu busuku manje ningaba nawo amakhadi omkhuleko futhi kusasa kodwa manje futhi uzowaqeda baningi futhi sizobaqeda lapha kanti lathize futhi sibakhulekele uma nje nizo begezela ningajahi niyabo khona ke ningena ekungqaqazeleni iqobolweni niyabo imani nithule nje nithi inkulunkulu ngilapha uyangazi futhi futhi khona ke yisho lokho kukhona umbhalo ephepelini lapho lona wesifazane wayenomopho futhi wedlule esixukwini sabantu ababezama ukumenza athule du futhi wayefuna ukuya enkosini inkosi uJesu kuyo kuyena ofika lapho ayekhona ngokuba wathi enhlizweni yakhe uma ngingathinta ingubo yaleyo ndoda ngizosinda bangakabake bayiza leyo ndaba na manje uJesu uhambisana nesixuku futhi emva kwesikhashana usifazane wamthinta enhlizweni yakhe wacabanga wenzani ngaleyo nkathi na lokho kwakungukulindela kwakhe
when she touched that
ngikathi ethinte lokho wadlule sivimba umsindo kwakuyilokho ke wayekhululekile ngoba enhlizweni yakhe wathi ngiyenze khona impela ngikucabangile uma ngikwenza ngizophulukiswa futhi niyakhola uma uJesu ezozazisa yena uqobo kulobu busuku nizothola into efanayo na kulungile manje kholwani nje kugcineni lokho enhlizweni yenu kuleke waphuma ngale zijamelini lendawo ndawo mhlawumpe wasehlala phansi uJesu wama wayesethi ubani ubithintile na futhi bathi akukho muntu okuthintile wonke umuntu wathi asikazi asikazi wonke umuntu wakuphika akukho muntu okuthintile Futhi Petro wathi inkosi wambuza futhi wathi ungayishona ini into enjengaleyo na ukuthile okungalendela ubani ukuthintile na lapho wonke umuntu ekuthinta engqubuzana nawe na hallo rabi ngiyajabula ukuhlangana nawe rabi hallo jesu umprofethi wasegalile siyajabula kakhulu ukuhlangana nawe njani na wonke umuntu uyakuthinta wathi lokho kungahle kube iqiniso kodwa kukhona ngithintile ngokwehlukile Iloko ukuthinta okufunayo kukhona ungithindile ngendlela yokuthi wedlule isivimba msindo ngizwe amandla obuthakathaka bufika phezu kwami amandla aphuma kimi futhi waqalaza futhi kuye kwakuhlala umoya kaNkulunkulu niyakukholwa lokho na futhi waqalaza phezu kwezethabeli waze wamthola umuntu owayemthintile futhi wamtshela izimo zakhe futhi washo ukuthi ukukholwa kwakhe ngokumsindisini Ukukhombono qabo wayazi nje ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile ngoba wadonsa ngonke ukukholwa phakathi lapho kwakukukhulu kakhulu kuye manje uma uJesu nguye namuhla ubengeke enze kufanayo na manje uzokwazi kanjani ukuthi nguye na yabo manje uzofanele uzithobe manje lapha yilapho engizofanele ngibheke kokungabonwayo Ngokuqala na kukuphi na ubani ose obambe umuqa na wena futhi nevili na oh uphili kulungile ungumuntu oqala na kulungile manje ungahamba nje amanyathela ambala osendele uma uthanda mnumzane Lazi ndoda enginayo ngiyakholwa uthe asazani ngakho ke lokhu ukuhlangana kwethu kokuqala ngiyazi kanjani leyo ndoda na angiyazi uNkulunkulu uyazi ngokwazi kwami ngokwazi kwami angegaze ngiyibone empilweni yami naso isihambi ngokuphelele Manje ngishilo ukuthi uJesu Kristu ngiyelezelo lomuhle laphakade manje lokho ngokusekela ekukholweni okuningi uma lokho kungenjalo khona ke ngitholwa ngingumzenzisi neBhayibheli lingamanga manje yini okufanele ngiyenze manje na ubheka intweni ethize yobuhlakani na ngingakwenza kanjani na ngizofanele ngibheke kokungabonwayo kodwa ngikwenzelani na wakwethembisa nakho lapho okhona manje wena wenza okufanayo futhi nawe wenza okufanayo nonke nenza okufanayo angeke kwehluleke ngingehluleka ungehluleka kodwa uNkulunkulu angeke ahluleke manje nanka amadoda amabili ehlangane okokuqala empilweni yawo manje ngakho ke ukuze ngithathe isikhathi sami Manje lena inkundla yangokombhalo kwakukhona indoda ehamba futhi yathola indoda futhi yayiletha ebandleni noma lapho uJesu ayekhona futhi igama layo lalingunathaneyeli uJesu wayengakaze ambone ngakho ke lapho ikhuphukela kuJesu uJesu wathi bheka umIsrayeli okungekho nkondliso kuye uma bengingasha lokho ukuze nazi ukuthi bengithini bengizothi nansi indoda ethembekile ikholo elingumKristu Bebezothi ngani wathi rabi ngani awukaze ungibone empilweni yakho ungazi kanjani na waze kanjani na manje hayi ngendlela igqoke ngayo ngoba bonke abasebumalanga babegqoka ngokufanayo wayengaba ngumgreki wayengaba ngowasekalile wayengaba yizinto eziningi kodwa uJesu wathi ungumIsrayeli futhi uthembekile futhi akukho kohlise kuye
He said how did you know it He said before Philip called you When you were under the tree
Wathi kwaze kanjani na wathi ungakabizwa kuPhilip ngekathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona lokho kungujesu izolo umengwe namuhla futhi ehlala ngithi lapho ethembisa ukuthi uzokwenza futhi uzokwazisa kulendoda ingahle ibe lapha ngenxa yezinkathazo yezezimali ngahle ibe indoda efayo ingahle ibe indoda esona ngahle ibe indoda yokulunga angazi angeke ngilitshele kodwa uNkulunkulu uyakwazi Manje ke uma ezo sazisa yena uqobo lapha ukuthi uJesu uyaphila futhi uzotshela indoda khona ke mayibe ngumahluleli noma ngabe kuyungile noma cha futhi khona ke lokho kunenza nonke nimkholwe na ukuthi uyabonakala lapha lobo ngubuyena bakhe manje angeke azibonakalise emzimbeni enyama umoya wakhe Manje wavumele sithobe sakhe kuba sithathwe lapho niyakubona lokho izwe lesayense elinakho eWashington DC ingelosi efanayo kaNkulunkulu insika yomlilo efanayo eyayihlala kuJesu yenza into efanayo kuFilipu noma uNathaneyeli uJesu efanayo wethembisa ukuza futhi ahlale ngithi futhi enze imisebenzi efanayo wonke umuntu yakuqonda kahle manje na kulungile
Now Lord let it be known that thou art God
manje Nkosi makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu nokuthi siyizinceku zakho kodwa ke uyasithanda futhi ufuna labo bantu kuba bakukholwe nokuthi bedlule zonke izithiyo zesono ezweni ukuze basindiswe futhi baphulukiswe ngenxa yenkazimulo yakho amen manje ukusho nje njengoba kwenza uPetro sangweni elithiwa lihle endodeni eyisishosha kwasekusiza lweni sikanina wathi sibheke lokho nje kwakuwuku ukholwa ukumthola ukunaka kwakhe ukubamba ukunaka kwakhe njengoba inkosi yethu yenza kwesifazane emthonjeni wambamba futhi wabamba ingxoxo yakhe wathi ngiphuzisa amanzi yabo baqhubeka bekhuluma manje uma ngingakwazi indoda nje ebiphandle lapho ezithamelini futhi uma ngingakwazi futhi inkosi izongichazele into ethile oyenzile empilweni yakho noma lokho okufisayo izimali impilo noma ngabe kuyini futhi izokwenza ngeqiniso nangokucacile khona ke uzokhola ukuthi ulapha ukukunika lokho okucelayo uzokwenza lokho na kulungile
Just be in prayer till the Holy Spirit begins to settle on us. Yes, I see.
Elipho yokuzithoba manje yibanise emkhulukweni nje aze umoya ongcwele aqale ukuhlala kithi. Yebo, ngiyayibona le ndoda futhi ngiyibona umuntu omncane emile eduze usembuzweni wokuthi noma ufuna ukukhulekelwa. Ngomunye umuntu ofuna akhulekelwe. Leyo yintombazane, intombazanyana. Futhi awusuye owakulelizwe, uvele eduze nechibi elikhulu ndawo yi, uvele edolobheni eliseduze, nedolobhe elikhulu elinebhilidi eliyindingilizi phezulu, idomi, yiBuffalo eNew York, useduze kwaseBuffalo eNew York. Unebhiphi yilokho okungalungile ngawe kodwa ukhulekela lo mntwana uyangikholwa ukuthi ngenceku yakhe na ungumnumzane Holden lelo igama lakho buyele muva futhi wemukele lokho obukucelile beke lelo duku kuye kuzokwedlula ngakho
Do you believe Jesus Christ lives?
Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila na kuyini na okungabonayo kuba ngokubonakalayo yini lana na uJesu ofanayo izithelo ezifanayo izibonakaliso ezifanayo into efanayo ayenza manje nangowesifazane olandelayo ngikhuluma kuye njengoba enza owesifazane emthonjeni ngabe sizihambi komunye nomunye na Sizo ukuze abantu bezokwazi ngaphandle vele uphakamisele isandla sakho phezulu lakho ke lokhu ukuhlangana kwethu kokuqala sixakile komunye nomunye manje angazi ukuthi indoda ibinani emizizini balendlule kodwa noma ngabe bekuyini angihlanganisanga lutho ngokuphulukiswa kwayo uNkulunkulu kwenzile lokho ukukhole kwakhe kukwenzile lokho angihlanganisanga lutho nakho isiphiwo nje Ngoba kulesi sakhiwo manje uhlobo lufanayo nje lezingelosi ugehazi yazibona ngikathi uElisha evula amehlo akhe kulesi sakhiwo kukhona inkosi Jesu ngakho ke ungabheki lokho okubonayo bheka kulokho ongakuboni ngoba isethembiso sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wathi uyokwenza lokhu futhi uyakwenza manje ukhulume nowesifazane omzuzu nje waze wathola ukuthi yayini ikathaze yakhe futhi yileyo ndlela engithanda ukwenza ngayo kini ngoba uhlala efana uma ngizihambi futhi ngingakwazi khona ke uzofanele kube indlela ethize enye ingaphezu kwemvelo indlela ethize ukuxhumana nawe ubungakukholwa ukuthi nokuyinkosi yenu ikivumela ukuba ngenze lokho na
Now, if you want to know, there was something happened in the building just then, a healing.
Manje umofuna ukwazi bekukhona into eyenzekile esakhiweni nje ngaleyo nkathi ukuphulukizwa yininekazi elihlezi lapha khona lapha phandle ezithamelini ihlobo leninekazi eliqatha liphakamise izandla zalo namehlo alo evaliwe likhuleka Nilenkathazo yethumbu nenkathazo yeqolo futhi likhuleka kuNkulunkulu ukuba liphulukise. Lihlezi khona lapha lifake izibuko ligqoke isudu emnyama ekugcineni kwalomuga. Wena uphakamise izandla zakho yilokho obekungalungile ngawo. Uma lokho kunjalo phakamise izandla zakho kanjalo. Ngikwazi, ngiyakwazi na, qhaba umnumzane, siyizihambi. Hamba uye ekhaya manje, uthinte umphetho wengubo yakhe, umthintile ngoba ngiqhele ngamavidiyo ngamashumi amabili kuwe. Kodwa umthintile, umpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu.
Now the rest of you. There's a lady without card, without anything, just sitting there waiting. You do the same.
Manje nina nonke kukhona inenekazi elingenalo ikadi elingenalutho lihlezi nje lapho lilindile nawe yenze kufanayo.
You are the wife of the man that was just here.
Abanye ungunkosikazi wendoda ebikade ilapha nje ngoba ngiyanibona nobabili endlini efanayo futhi udlushwe isimo sokwethuka futhi ngiyabona ubukade udokotela futhi ube nokucilongwa futhi ukucilongwa bekusezingxenyeni eziphansi futhi uyasho ngokubuka ukuthi yizimila futhi lokho kusesiswini nasezithweni zosifazane futhi ufuna ukuthi kuhlinzwe kodwa ube nokukholwa futhi uyakholwa uma ubungeza lapha futhi bengizokukhulekela uzophulukiswa uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho abantu bezobona. Manje lowo maziye lapha nowazi izimo angakwenza na woza lapha
Lord Jesus.
Kozi Jesu yipha uNkulunkulu ukuthi ukukholwa kwakhe nenjabulo kuzogcwaliswa kulobu busuku ukuthi uzokhululwa ngokuphelele futhi kulethwe injabulo nensindiso kulabo athintana nabo. Ngimthumile futhi ngilahla lobu bubi kuye egambeni likaJesu Kristu. Amen. Uza wehlukile manje qhubeka nje uzizwe kanjalo futhi ujabulo kuzokushiya unomphela kuze kube phakade.
How do you do? Just be real reverent just a moment.
Unjani yibani nenhlonipho yokuzithoba ngempela umzuzwana nje ngokwazi kwami ukuhlangana kwethu kokuqala kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili uyazi ngawe futhi uyazi ngami.
And if he will
ukuthi yini oyizele lapha noma into ethile oyenzile obungafanele uyenze noma into ethile obufanele uyenze ongayenzanga.
But you know that I have no idea what you're here for.
Kodwa yazi ukuthi anginamqondo ukuthi uzele ini lapha uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kodwa kuyoba kufanele kuze ngokubona kufihlakeleyo okungaphezulu kwemvelo. Ngiyajabula kakhulu ukuthi unguye izolo lamuhla naphakade.
You're not asking prayer for yourself though you need it. You're asking for your son.
Awuzicelela umkhuleko ngesingawe nakuba udinga ucelela indodana yakho nendodana yakho ayikho lapha izedolobheni elibanzi idolobha elikhulu futhi lisempumalanga. Kade ngilapho umkhankaso wami wokugcina wawulapho ePhiladelphia kunjalo.
He's a preacher. And they're going to operate.
Ngumshumayeli futhi bazohlinza kuyo futhi bayayixilonga ngenxa yesibhono. Longu isho kanje inkosi uyabo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho umcela ukuba akwenze na?
Oh
uNkulunkulu waphakade qinisa ukukholwa kwesifazane ngesibonakaliso nesimangaliso nikeza ukukhululwa kwalokhu akucelayo ngegama likaJesu Kristu ngiyakucela. Amen. Kwangathi uNkulunkulu angakunika lokho okucelile. Futhi hloniphani ngokuzithoba ninikeza elincane eliphakamisele idukulalo ekhaleni lalo likhulekela inkathazo ngekhanda lalo. Uyakholwa ukuthi iNkosi uJesu iyakuphulukisa na? Ninikeza elihlezi khona lapha eduze kwendoda efake izibuko. Yakhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa nenikazi elincane ligqoke ingubo ebukeka iluhlaza sasiphakaphaka na. Phakamisa isandla sakho uma kuyilokho obekungalungile. Hamba futhi uphulukiswe, ukukholwa kwakho kuyakuphilisa.
You believe Jesus Christ, God's Son, could reveal.
Yakhola ukuthi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ubengambule kimi ukuthi uzele ini lapha na nezinto eziningi ezingalungile ngawe, unokwethuka kakhulu, izifo ezilakanya nayo, inkathazo yabesifazane, inkathazo yabenenikazi, ukwahluleka cishe impela, isimo esibi. Awusiyena kuleli dolobha nokho kwase-Indiana eLafayette, nkosikazi Ellison Buyela, ukugula kwakho sekukushiyile. Hamba uye ekhaya futhi ukhombise lokho uNkulunkulu akwenzele khona. Amen.
Do you believe that God can tell me what you're here for? If he will you believe him with all your heart?
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angekutshela ukuthi yini oyizele lapha na? Uma ezokwenza uzomkholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Awuzile ngesingawe ulapha ngenxa yaleyo ngane? Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini engalungile ngaleyo ngane, uzongikholwa na? Yisikaxa segazi, lokho kunjalo akunjalo na? Uyakholwa uma ngizocela uNkulunkulu ukuba akukhiphe lokho enganeni, ingane izophila na? Khothamisani amakhanda enu, manje ingane incane kakhulu ukuthi ingaba nokukholwa, niyabo?
Oh Lord God, they brought to you infants and you blessed them. That same Jesus
baletha kuwe izinsana futhi wazibusisa futhi lo Jesu ofanayo umi ekhona manje ngiyamlatha lo devil ozama ukuthatha impilo yalo mntwana owusana kuyeke sathane egameni lika Jesu Kristu phuma enganeni.
Now take it.
Manje ukuthathe ungabi ngokungakukholwa, into izoyiyeka ingane yiba nokukholwa.
Dad, sitting there with your head bowed with that gallbladder trouble.
Bye-bye, uhlezi lapho ukhothamise ikhanda lakho naleyo nkathaza yenyongo. Angikwazi kodwa uyakwazi uhlushwa ukuhlasela inyongo futhi unengcindezi enkulu esifubeni sakho. Uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho. Ngikholwa ukuthi ngikuprofethi wakhe na, khona-ke hamba uye ekhaya, usuka kulo mhlangano futhi ungaphinde uhlupheke ngakho futhi. Sinda egameni lenkosi Jesu. Ngikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na. Uma uNkulunkulu ezongitshela inkathazo yakho, uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke na?
Now there's something happening in the building. Just keep on believing. But there's something coming.
Manje kunento eyenzekayo esakhiweni, qhubekani nje nikholwe. Kodwa kukhona into ezayo enamandla kakhulu. Kukhona isifazane oyikhaladi omile eceleni kwaleli nenekazi. Ulokhu efiphala nje, ngibona isifazane oyikhaladi. Uhlezi khona lapha emuva, unesifo sabathambo nezifo ezilakanye nayo. Uhlezi eduze kuka Nkosikazi Bhele ngo lapho ufake isiqoko esimnyama. Angimazi kodwa tete wethu, uma uzokholwa uNkulunkulu ngendlela omthembise ngayo ukuthi ubuzomkholwa, kuzodlula. Manje ukuze uzokwazi ukuthi lona ngumoya kaNkulunkulu umuqo landulayo emva kwesifazane, indoda ehlezi lapho enkathazo ngentamo yayo. Uma uzokholwa mnumzane, uNkulunkulu uzokuphilisa. Uma uzokukholwa, uyakukholwa na? Phakamisa isandla sakho, ngisihambi kuwe kodwa yena akasizo. Yabo, noma ngabe kuphi, yibali nokukholwa nje kuNkulunkulu. Ningasedlula leso sithiya sokungakholwa manje na. Ningawuvumela umoya ongcwele ungene ngoma manje futhi ulawule na. Uma ningakwazi, kungenzeka.
That diabetes will leave you if you believe it.
Leso sifo sikashukela sizokushiya uma uzokukholwa. Hamba ngendlela yakho futhi ujabule.
Amen. What do you think about it? He's the lily of the valley, the morning star.
Ngabangani ngakho na ungumduze wesigodi inkanyezi yokuza. Uma uzokholwa kuleso simo sokuntuleka kwegazi emzimbeni sizokuyeka, uyakukholwa na? Hamba ngendlela yakho uthokoze khona ke. Ngiyakholwa na? Asikholwe ka yonke intiziyo yethu. Uma ukholwa, hamba udle isidlo sakho sakusihla, leso silondo esisethunjini ebesikade sisesiswini sakho sesikuyekile. Hamba udle futhi ukholwe. Umakola ngeke udikeke uve lo mdlavuza ubuyekile ngiyakukhona na hamba futhi ujabule mangaka kholwayo ngenhliziyo yakho yonke na ubanike izinyawo zenu manje yimani ngezinyawo zenu ngokushesha nje phakamisani izandla zenu kulungile futhi kuNkulunkulu manje kanhliziyo yonke dlilani zonke izithiyo kholani ukuthi uNkulunkulu lapha futhi ukugula nezifo kuya kuhamba wonke umuntu khulekani ngendlela engeyeni uqobo.
Oh Lord God, creator of heavens and earth, I now bring this to you. Each one of you lay your hands over on one another now and pray for each other everywhere in the building and God shall make you well. Believe it with all your heart. Lay your hands over on one another. Start praying for each other. That's it. That's the way. All that believe that you're healed, raise up your hands and praise God. All right, Brother Neville.
Ngamunye wenu bekaliza lezelu phezu komunye nomunye manje futhi nikhulekelane yonke indawo esakhiweni futhi uNkulunkulu uzonisindisa kukholweni ngenhliziyo yenu yonke bekaliza lezelu phezu komunye nomunye qalani ukukhulekelana yilokho ke ileyo ndlela bonke abakholwayo ukuthi niphilisiwe phakamisani izandla zenu futhi nidumise uNkulunkulu kulungile futhi Neville.